narinkaba narindaga mukama eyo je yasisinkana nakwata omukono nasangula amaziga mukama tera kwenkana osinziwe ogulumizibwe mukama tera kwenkana
eki mukama eki kitange era nze
Mukama tera kwenkana
eki mukama eki kitange era nze eki narindaganibwa
nakanibwa
mukama nonyaniriza eki mukama eki kitange era nze eki
tebatya katonda bepika
bepika
beraga tebamuwa kitiibwa tebamulabawo bawana sente zaawe moloka zaawe bakyala baabwe yesu tebamulinako tuyita mu kupatikana n'okunyigirizibwa oyo mukama atumanyi yayambada neri mu bunya bw'empologoma oyo nange yandage kubo kati abayita muje mwena yesu